It's 2+ production. Ratch on the beat. Kwangu we tiba na kuita tabibu, nikikosa msiba na hisi maumivu. Mbona umeniziba na hisi majibu, wendo langu tunda. Napenda tisi yako sugar vanilla, pia notamu kinipa nikila. Na hisi ungepa mwaba wama, napo kuita kideke ungepepea. Acha nipewe lawama, wasopenda kutona atazoea. Mimi baba wewe mama, kideko anidekeza. Wako niko salama, hata wakichacha I don't care. I give you sweet love mommy, I give you sweet love darling. Let me give you sweet love mommy, I give you sweet love darling. Let me give you sweet love mommy, I give you sweet love darling. Let me give you sweet love, mommy. I give you sweet love, darling. Umeshushoa wangu, nimeshinda kukupata wewe sondoto. Kwa kidani changu, malaika tunafanana kurwa na doto. Your love never seen me before. Usiniache hoi minitaumia, wasio hawa na kivula mo. Kwa siko mboi miliambuliwa. I wish ungepa mwaba wama, napo kuita kideke ungepepea. Acha nipewe lawama, wasopenda kutona atazoea. Mimi baba wewe mama, napenda ukideko anidekeza. Wako niko salama, hata wakichacha I don't care. I give you sweet love, mommy. I give you sweet love, darling. Let me give you sweet love.